You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Haweeney meeda ayaa la helay mid kalena isbitaalka ayaa la geeyay kadib markii nin 22 jir ah oo watay amindida wax lagu qalo oo weerar ku qaaday dad ku sugnaa bartamaha magaalada Sydney. Cabsi iyo jahawareer ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Sydney galabtii talaadada ahayd markii dadweyne halka ku sugnaa ay qabteen nin mindi dad ku weeraray waxayna ku hayeen dhulka iyagoo dul saaray sanduuqyada caanaha lagu qaado iyo kursi inta booliisku ay ka imanayeen. Booliska New South Wales ayaa xaqiijiyay in ninkan oo 22 jir ah oo degan xaafadda Marion ee galbeedka Sydney la xiray kadib markuu haweenay 41 jir ah ku tooreeyay hotel ku yaala bartamaha magaalada. Haweentan ayaa loo qaaday isbitaalka iyadoo lagu sheegay xaaladeeda mid degan waxayna mindidu uga dhacday baa la yiri dhabarka. Booliska ayaa sidoo kale xaqiijiyay meydka haweenay labaad oo aan haybteeda la sheegin oo laakiin 28 jir ahayd in laga helay guri ku yaala wadada Clarence Street ee bartamaha magaalada. Gavin Wood oo ka tirsan booliska New South Wales oo goobta dhacdadu ka dhacday ku sugnaa ayaa u mahadceliyay ragii qabtay ninkan lagu eedeynayo inuu dadka dhibaateeyay.
The arrest of the offender happened in very close proximity to where I stand with a number of members of the public actually physically restrained the offender.
Ninkan dambiyada loo haysto waxaa lagu qabtay meel aan ka fogeyn meesha hadda aan taaganahay markii xubno ka tirsan dadweynuhu ay qabteen ninkan. Waxaanan doonayaa inaan qiro oo u mahadceliyo dadkaas, waa geesiyiin, waxaana rabaa inaan xoojiyo oo ku celiyo kelmaddaas. Waxay ahaayeen dad aad u geesiyiin oo ah inay u bareereen qof ka fakaraya inuu dadka waxyeelo oo loo jeedo inuu qof soo mindiyeeyay. Geesiin ayay ahaayeen, ayuu yiri. Paul O'Shaughnessy ayaa sheegay inuu qayb ka qaatay isagu xariga ama qabashada ninkan. Waan ka daba oradnay, waanan qabanay. Sidaan hore u sheegayna ma garanayo qofkii kale, laakiin waan wada qabanay. Nin kale ayaa sanduuqa caanaha dul saaray si dhulka loogu hayo. Waxaan la sugeynay inta booliisku imanayo. Walaalkay Luke ayaa dhulka ku hayay, geesinimo ayayna ahayd. Ugu dambeyntiina booliska ayaanu gacanta u gelinay. Booliska New South Wales ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in haweenta dhimatay ay xiriir la leedahay dhacdadan. Taliyaha booliska New South Wales Michael Fuller ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ninkan la xiray uu mas'uul ka yahay dilka haweentan 22 jirka ahayd oo boolisku sheegeen inay hore u yaqaaneen. Booliska ayaa sheegay in ninkan laga helay macluumaad la xiriira fikrado argagixiso, laakiin uusan wax xiriir la lahayn ururo argagixiso. Taliye Fuller ayaa sheegay in booliisku aysan hadda raadinayn cid kale oo ay kaga shakisan yihiin dhacdadan.
All of the available information that we have at hand would link these two crimes.
Dhammaan macluumaadka aanu hadda hayno waa kuwo isla xariirinaya labada dembi. Isla markiiba cutubyada la dagaalanka argagixisada ee New South Wales iyo hay'adaha kale ee ammaanka, kuwa gobol iyo kuwa federaal, ayaa qiimeynaya dhammaan macluumaadka aanu hayno ee dhacdadan la xiriira, laakiin kuma tilmaamayna dhacdadan mid argagixiso. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu qalbiga ku hayo dadkii weerarkani uu saameeyay, isagoo ammaanay tallaabadii geesinimada ahayd ee dadweynuhu ay qaadeen. Fariin uu barta Twitter-ka dhigay ayuu ku sheegay in weerarkan weli aan la ogeyn, laakiin booliisku sii wadi doonaan baaritaanadooda. Wasiirka booliska iyo adeegyada degdega ee gobolka New South Wales David Elliott ayaa sheegay in xubnihii dadweynaha ka tirsanaa ee qabtay ninkan loo magacaabayo inay yihiin geesiyiin, ayna ka turjumayaan buuri sida reer Sydney ay ula dhaqmayaan ciddii khatar gelisa ammaanka magaalada.
This is how Sydneysiders respond. If you want to behave in this sort of manner, if you want to put life and property at risk,
waa sidaan sida reer Sydney u jawaabaan haddii aad si xun u dhaqanto, haddii aad khatar geliso nolosha iyo ammaanka. Ma aha oo keliya booliska cidda jawaabaysa, ee waxaa jawaabaya muwaadiniinta, waxaa jawaabaya dabdamiska, iyo qof kasta oo isleh magaaladaydii ayaa loo gafayaa. Ninkan ayaa la filayaa in lagu soo oogo dembi ah dilka gabadha dhalinyarada ahayd ee 28 jirka ahayd iyo weliba dadkii uu tooreeyeyey.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.